salama liwalo na liwe leo na mtangaza sitaki nishauriwe oh na mtangaza huyo hapa huyo nampenda huyo hapa huyo ananipenda sijaro kwa ndugu yenu ni mapenzi nayopatiwa mwana kanipa kisambu kipapatilo nyama ya jiwa huyo hapa huyo nampenda huyo hapa huyo ananipenda
Sheba 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 ha di 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 di
Chuki mkichukia hamtushurishi sizi la masufuria alitakati kwa jiki debe tupu oh debe tupu
acha zako kelele
bure wajikausha sauti
acha zako kelele
tandika mkeka ukae utulie
acha zako kelele
sisi bado bado
acha zako kelele
huyo hapa huyo nampenda huyo hapa huyo ananipenda sa twende tiriri 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 onyeshe tiriri oh baby tiriri 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 sisemi nae sisemi nae sisemi nae sisemi nae uyo dunga em
sisemi nae
mkuru pia zina
sisemi nae
utiai mwana kaswende
sisemi nae
Alinda nitadharirika Nimepata wakuridhika
Oh,
nisha tembeza blo
Sisemina
Sio hati yangu tena
Sisemina
Aeee